James Prince.
I'm your daddy of bongo flavor. Takeo's my real forever. I respect the fans and haters. Yep, haters wanna checka. Wana tamani, waone nimesha kwama. Watafurahi, wasikie nimesha kufa. Nice bado na dunda, mbele mbele na songa. Nice bado na dunda, mbele mbele na songa.
Wana baki oi, yeah yeah. Wana baki oi, whoa whoa.
Mwenda pole, diye mla nyama. Mkongwe sasa nimesimama. Sio kila ngombe akizeka, anazeka. Baka yake maini. Oh, 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 oh.
We gonna dance, God bless me. We gonna dance, I know who I am. We gonna dance, God bless me. We gonna dance, I know who I am.
Wana
baki oi, yeah yeah. Wana baki oi, whoa whoa. Wana baki oi, yeah yeah.